is bad. It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
ZLatestMusic.com.
I'm gonna rise, I'm gonna rise above. Hey, boy. Alongside Sunny Boy. Hey, you Arthur Busy. Sancho. Yes.
Baby girl, love you ni boni size. Appreciate it, kiwe na madale. Na itumela kwa love you ni file. Appreciate it, kiwe na madale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwari ya basale. I gonna love you na keri kari pale.
I'm going to choose you. Nivonili kaze ngatazo nipangile. Na kufambu yotifali kazo nipangile. Ngeri lato lalo na kimu ya yaya. Kulika kutosora fatenwa kukuraya.
Baby girl love you ni voni size. Appreciate it kiwe na madale. Na itumela kwa love you ni file. Appreciate it kiwe na madale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. I gonna love you nekeri kalipale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale, baby.
Love ya hao baby in panga dizi. Naliangana za kueza neke ni siyo busy. Oni uzwelize ya kwa pilu makizi. Kuzusa hatred ni kusi ya fela pisi. Utai piensa sobi kufakisi. Uve chwan mawa tukukulatu la kimisi. I'm just taken by your cutie face. Me never giving up, I'll die for your case. Wanakuni hana na kena mama nyando. Niko ni upilo wakuno payanga one ball. For that case na neke mama kando. Kuli ni kuine forever, isi nzambango. Nikarika kusareka neke bando. Kukuwa wale la neke kulili mwili nyando. Let me say you my woman to marry. Neke mamu sipili with something to carry.
Baby girl love you ni boni size. Appreciate it kiwe na madale. Na itumela kwa love you ni file. Appreciate it kiwe na madale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale, baby.
Nazi la pili nendili kiri papali. Yanori wena nina ki forever my darling. Nilumezi chole fani kabahari. Nikari mata mata mabu sio ni musiari. Wanikomoki saingewe na musari. Kubaba ziva kulatawe na nyao mukari. I appreciate for the love that you show me. Singi fella ya kuombo la fafoni. Divosi leta kuingola anikoni. Kavoe skao kani hoa we nikomi. Anikana nikalavo kea mukami. Wanilata kono mine apukami.
Baby girl love you ni boni size. Appreciate it kiwe na madale. Na itumela kwa love you ni file. Appreciate it kiwe na madale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. Oni sikulu langa phone for size. Unipala vona yale ya bakale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale. I gonna love you na keri kari pale. I gonna choose you mwahari ya basale, baby.
Mr. Moffat, pressure free. Yeah. Sun boy, aka rich nigga. Sancho bro.
Say it latestmusic.com.